Kuba, Kono you, look at you. Adama kamasi, pare rondongo, kolete fujo, eno tukukuba ntandaro, kandu vinu kamasi. Tirira jane kuzitewa kunguru Takuwa busada na yoru mabanduka Ono mulala mwalige baita wakwa furu Atunda kabina alaga tunda muna Tabasiza wakareba waka ikamarusu Nibenda waka tewele azata ya gara Konka wafunyo usungu waku yende saluti She wind up, look at titi right now Boy, na muzika chi wancho jawu titi She's action packed, full packet packed She do dirty like a young black Salmas, wala wabu na simanyi je wakulira Na yechira vika mulioli na mweji kuinura Kandu vinu kama seye Kwale rondongo Kole tefujo Eno tukukuba ntandaro Kandu vinu kama seye
Napendeza mtoto huya ni maliza Moyo wanga tatuliza kwangu wakajisugeza Anajifanya mina kunda mina kusataba Kwenda mambo yuta anajifunga sababu yake Misipu mwona mina kuna kiwa na idu Fada watu uti najifunga sababu yake Mina taka ajisugeze aji aniliwaze Mina yeye tusonge Matope yao ajawa ya baka Sewa tilize mina yeye tusonge Unana City to ya wanna lego fuku busy, quite busy. The anab jip look the akil sugar baby.
To me baby yeah, I'm a real hard working man. Anagista kaberi na al, he a giant zedero baby. Anabi with little pretty baby, raba yendo to me ya
wema. Pare rondo mo, kule te fujo, eno tuku kuwanzandaro.
Yeah.